dajimsafi.com.
Nesikia umungua, mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejiacha wivu? Akili ya pesa, fukume mtu mvivu. Shemu shampata mwingine mtulivu. Mepita kushoto, kinyola kulia, mana sija kumisi. Sija ku... Na waza pesa, utena mbia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga, staki kupangwa. Misto mshamba, narudia tena, sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipaswi achana na mimi. Uomesha chacha fimbo ya mbali haiwezi ni chapa. Huna mafundi unatoa famba. Huna mautamu sozi jilamba. Kwako sichumishi mchicha nitakuwa mshamba. Ulona mifala kisa na jichanga. Sija kumisa fala hey. Haukuwa loyal kisa Vicente. Ukatoka na vize kisa trip za zenji. Sija kumisa kupendi. Umona na zinyaga do nataka tuspendi. Staki kukukata ulijo na keki shenzi. Bonge la komwe utakula kwenzi. Usifo sipenzi shaweka exi. Kukupa tiki siwezi hey. Uwezi kwa wangu buu. Mana uchagui nana naikudu. Ukansha zoya kuruka. Ungaiwa umesha chuja. Ufai wa shavuruga. Ukinyano sinifuate vunga. Wesa liti yuda
hey. Pack a refill. Get to look funny or get to the mill. I'm done with this pop. It's a purchase in mood. I'm all about millions. I'm in a race. Stop calling my phone. Girl give me a space. She say I'm sweet. No give me a taste. She tell you come block. See you text. Out of my mind. Ain't no debate. She will be back when I meet me now. But no secret tell you feel me now. She say oh nigga please. Mfanya tos papi kitaka kupigi show. Yeni so, na fimbega kwenye rose. Na mbala mbangini doors. Bila roof with the cool in the boots. Super unlock, bana get low, get low. Ara emo, sije kumisi, get that to the memo.
Nesika umungua, mebake majivu. Na ulize vinini, likupendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejiacha wivu? Akili ya pesa, fukume mtu mvivu. Shemu shampata mwingine mtulivu. Mepita kushoto, kinyola kulia, mana sije kumisi. Sije ku... Na waza pesa, utena mbia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga, staki kupangwa. Misto mshamba, narudia tena, sija kumisi.
Solidaro kiondoka, ntabaki na lia. Silali, ntakisha na bia. Sifiki popote, ntapoteza njia. Mawazo kibala, dantaga dunia. Sight, tangu mesepa, I'm feeling alive. Saka tu pepa, ni rolling my life. Babies kitaka, just do it, I'm nice. They say I'm too good, she said no, you're too nice. Right, I might get lucky tonight. Nyonga simjezi, go book me a flight. Party after party, so buya di night. Na sina my stress, I'm enjoying my life, yeah. Wake up, mziki mfurai, yeah. Pasi kijiti, we high, yeah. Don't text me, no, don't call my phone. Don't call
yeah.
My home,
I've
goodbye,
squeezing,
yeah.
I've squeezed into tunigi, sina nijia. Umekuwa mvuvi, unavuvua chupi na waza ni kupe zawadi ya kasia. Sija kumisi ya kenani na pia. Mwenzako nko bize na shika tu pesa. Mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkao. Ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivo kichwa maji wono kitupe ndoano imo. Delea kuwa panga kama ni gupu. Milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Serving kwa virus o tv tu mpaka radio ni minimo.
Nesimungua mwebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejiacha wivu? Akili ya pesa, fukume mtu mvivu. Shemu shampata mwingine mtulivu. Mepita kushoto, kinyola kulia, mana sija kumisi.
Sija ku... Na waza pesa, utena mbia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi.
Sija ku...
Ndelea kudanga, staki kupangwa. Misto mshu...